se burya koko kwitanga kumusaraba byari ngombwa reka tubabaze mudusubize mbese byari ngombwa kandi nemerwe kugira ngo kandi nemerwe uburyo Yesu yababajwe ku musaraba utekereje uburyo Yesu yababajwe ku musaraba ntacyazira Tumye ashinyagurirwa igeze hariya
Niyihe mpamvu yatumye ashinyagurirwa igeze hariya Subiza, subiza, subiza Ese byari ngombwa Yashinyagurirwa bigeze hariya